Billion on the track. Yogo Easy.
You're my lovey, lovey. Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana.
Sijapona ile love yangu ya raw. Bado haijapona ukipunguki wa love. Ujue mino dona zile vision za mina we. Do bado naziona ile gown ya arusi. Do bado anashona fatele. Kagos na gidi. Achani rap. Kaefe na chidi. Unapenda ngoma gani. Nisake tubidi ni kupeleka utwapi. Around the city nina vocha. Sema kile unataka unachocha. Nini mkalm kama paka. Unani ita king sina emba ya kakaka. Nimekuhata mami bado na kusaka. Bado na kusaka.
Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana.
Maneno yako matamu yanifanya na tabasamu. Maneno yako matamu kinishika na ona. Itabidi nifanye party nakshi nikungoje kwangu nyumbani. Hilo busu kwenye shati aki penzi na umia.
You're my lovey, lovey. Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana. Nakupenda sana kama.
Okay. Holiday imefika. Twende Western Ingo. Mafisi wakipona watavunja shingo. Wazazi wakikubali tutafunga pingo. Mami uko market kabidha za bitco. Naona nikikupata nita stay indo. Niko pop city ndani nastago na harko. Uko mtaa kwani na kuona na fasto. Swag time body na vilo mecho raibro. Naona nikikushika utashaka gosko. Cruzi na nishika natoka na backdo. Etumeshba mapenzi I need more bado.
You're my lovey, lovey. Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana kama. You're my lovey, lovey. Nakupenda sana.
Aha. Western Kingo Cypher. Tu mapenzi ni kukote ni kuficheka mwewe. Ha, every time ni kwena wewe. Siunelewa, nakupenda sana. Ha ha. Pop City Entertainments.